Alive.
Praise
production.
A praise. My black and me Mashi, Dini, Anayambila Kukulari, Kilani Kama Moli, Makani Tanga, Zebos, Mose, Anayambila Kukweta, Nilani Kama Moli, Makani Demu, Kunjo, Yatu Tivipili Tivipili Tivipili
Demu kunjo ya tu Tintipipili.